Blue Sky. Woo! Music.
Bulu Lasty. Fumu ya kuchawama.
Zedjams.com premiere.
Oofa. Manfunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese. Meme. Chawama is my hood. Fresh. Popopo. Chawama is my hood. Kutu Cockside. Chawama is my hood. Manifunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese. Meme. Chawama is my hood. Fresh. Popopo. Chawama is my hood. Kutu Cockside. Chawama is my hood. Chawama is my hood. Wakai wali muma hood. Matiposha kuti hai hai mchizungu tikuti kutu. Heka majati wapende pari migodi weti ni mende. Ise kwetu kuchawama gengengi ya futa ni wasepente. Rest in peace wachilolo. We celebrate your life sota ashira poche na milolo. Kuno tikali mulolo. We push day night manesha zindi kwereko kandeke. Aisha taku pepe tinawa shika kumapepe. Mamwita wajisi nkumbu kwatu kulina shantumbu. Kumilolo si mapuka na senki ya kumazabuka. Maasa wewa mapuka na mulungu ama wakumbuka. Mama tuka chus patus patuka. Manfunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese, meme. Chawama is my hood. Fresh, popopo. Chawama is my hood. Kutu Cockside. Chawama is my hood. Manifunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese, meme. Chawama is my hood. Fresh, popopo. Chawama is my hood. Kutu Cockside. Chawama is my hood. Chawama iri patopu. No wanda ni na viwopu. Na pwero kuwa kolopa iwe drugs leta mopu. I can't pass yo, cause I'm a chawama king. Breakfast on lean. Black Air Force na chin. Looking fresh and clean. Cindy na Mr. Bean. Jiwa tikwa sama pin. Ufuli wa kafala min. Na jeo wa monga jamin. Ivi vina chitikapo. Kawala la atu masampo. Fati wa shishita no kuida kapo. Chawama ni mungu ukuru. Fumu dine pulu. Ochila shaka zulu. Jaka jombo blulu. Ukati yamba tibwela kulu. Osa sovela kumimbulu. Chisisi ngati chiulu. Nitamba tawa nire pachulu. Manfunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese, meme. Chawama is my hood. Fresh, popopo. Chawama is my hood. Kutu Cockside. Chawama is my hood. Manifunsa kwa nitokela. Chawama is my hood. Cheese, meme. Chawama is my hood. Fresh, popopo, chawama is my hood. Kutu Cockside, chawama is my hood.
Zedjams.com.
Missis is my hood. Pachilaimu. Kuku is my hood. Kwale Wisi. Komboka is my hood. Pachingwe. Chona Wati is my hood. Wakutamu. Taki is my hood. Landa Bounty. Posiluwi Ostazi.
Blue Sky.
Chipe Man Mutatoto. Chali Wobo. Manager ZJ Oz.
Music.